Ekitongole ky'ebyeddagala ki National Drug Authority kikutte atwala obujjanjabi e Kasana n'eddagala lya gavumenti mu bukyamu. Omukwate Estramadu Nsamba eyasangiddwa lubona n'eddoozi z'eddagala eriweweeza mukenenya 10,000 eza sipirini 11.5 n'obukebera mukenenya obuli eyo mu 40. Kaakati ono agenda okulabikako mu kkooti e Makindye. Ayogerera National Drug Authority Abias Ramwiri ategeeza nti ebikwekweto nga bino bikyagenda mu maaso.
Okubeera n'eddagala lya gavumenti mu bukyamu n'okubeera n'eddagala ericlassified nga tayina olukusa kuva mu National Drug Authority. Okuva 2019 National Drug Authority ebadde ekukwa ebikwekweto ebitangira ekibbi ky'eddagala lya gavumenti era twakakwata abantu abawera 6 mu bano walimu abasawo abawera 8 n'omupoliisi n'omusirikale akola mu ddwaliro lya Magye era twakakwata eddagala eribalibwamu billions 15 eza Uganda era tukubiriza abana Uganda okutuloopera awo bebateebereza okweyingiza mu kibbi ky'eddagala lya gavumenti kwatewamu.